Sanitizer.
Miu kata makale, naongeza na bale, kanina maganje, juni ko quarantine, quara, quarantine, quara, quarantine, quara, quarantine, quara, quarantine.
Wuhan, kulikuwa na corona busa, tukaisunda kwa mugoka dunda, tukacheza tuna distance dunda, tukacheza tuna di Kamevuta koroni umocho Kamedunga polo budango Poto toka ndongo kumdondo Takudunga jongo
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara quarantine Quara quarantine Quara quarantine Quara quarantine
Wengi wanakutaka Bro, wangu wanakutaka Maarifa di bro, wako wanakutaka Uneza pata di baba koyu kutaka To sasa nko hapa naomba namba Sina tabia kaza kamba Za gwanda ulisha ni ganga Tugeuzane baba na mama
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juni
Na kupikianga, fea na tumanga Lafu magizani, juwa na kumanga Msupa wakiwanga, tekia mepepanga Si kidimanga, wezi kipanganga Baru ikiwaka, bandisi ya digaga Form kujipanga, ntake kwa dimanga Mapenzi niya laya, wa area ni malaya Mapenzi niya laya, wa area ni malaya
Miukata makale, naongeza na bale Kanina maganje, juni
Sanitizer, buy sanitizer. Sanitizer, sanitizer, buy.